Eyokuqina le ncwadi uzunkonzela. Hayi, uzunkonzela sibekwa, uzunkonzela.
Exclusive at ninjaphoenix.com. ninjaphoenix.com.